my card, you killing it. Baby, you know, now, now, evil. Macho setani toka, kijani ya vibu. Msita jidoa, nikaja penzili ya ribu. Uliko nitoa, mindo peke mwenye majibu. Mbali uliko nitoa, ipeleo mchana usiku tena. Ikezekana subuhi tena, navyo mimina, mimi tena. Lazima kesho utake tena. Tamu, tamu kama hela. Na enjoy kavu, kavu wakapela. Nipe vya tanga mweza segera. Nitekenye kwenye mbafu nionera. Penze lako so fake OG. Walupita before copy. Umeni kama tastoki. You are the best for me.
Upendo wangu nimeua.